your axe one. You see them girl, I'm out to them.
Musica, East Africa, Uganda.
Ay. Leo ni leo, na kupenda tu kuliko jana kushinda leo. Leo, urembo wako ni moto. See the things them way you do to me, virumia no mugongo. Omugongo, nishike mukono. Na kuwaza tu kila siku, bebe nipe kidogo.